umzali wami ewadumbula yela abelunyamala nabunabane wajumzali wami kumbule mpaya ngikaqala isidingo ezokususumba ngoyo mina ngalo mzuzu angitholakali usanukataze nginabahlobo ba asidlo busha
ubusha
tansela iya
Tantela Ian.